Mola John Sheriff, Mola wangu moyo wangu siri yangu ndani, walisema sina changu ila kwangu ndani, nikisali kafukara shinda yao gani, asa kwangu si hasara dhiki kwao ndani. Nikisema kichachari ila kwangu burudani, mbona kwangu furutani watalia sana, kinga yangu mijarari chachuze nusi hatari, tabu kwangu kachumbari, nanga nyuma kamonari,
kwangu tanuna
ila kwangu ni hatari,
ila kwangu utalia,
nanga nyuma kamonari,
kwangu tanuna
ila kwangu ni hatari,
ila kwangu utalia.
Kazana nisingie, kama kweli utanipenda ntakazana nikwimbie. Oh, siri yangu siri minombo nieke, wenye pesa na magari tonge wasikule asirani, nikisema kichachari ila kwangu burudani, mbona kwangu furutani watalia sana, kinga yangu mijarari chachuze nusi hatari, tabu kwangu kachumbari, nanga nyuma kamonari,
kwangu tanuna
ila kwangu ni hatari,
ila kwangu utalia,
nanga nyuma kamonari,
kwangu tanuna
ila kwangu ni hatari,
ila kwangu utalia.
Sheriff, Mara Timsumari, Embashara.